Walk it up from the top, pop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why, knock on all fours, now bear my report. Alafana I rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Leo nachoma na nanika everyday. Eye to eye I'm looking, don't you look away. It's only proper when I hold you by your waist. Sicko liquid do sisters, this is no coincidence. And now you boy, I'm on your mat, I'm on your case. It doesn't matter, can you copy how you pay? My only focus if it's eagle in the base. Mission in matter, no disrespect.
Walk it up from the top, pop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why, knock on all fours, now bear my report. Alafana irudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Baby girl ukiwind unapandisha kamba. Bile una wine uta ride usha steady sha bumper. Vile niko high like this your cannabis nishike matiati ati nifue shati siwezi tingisha kipro inabaki wameti unapenda chai ushakunywa ganja ti.
Walk it up from the top, pop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl tell me why, knock on all fours, now bear my report. Alafana irudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Anairudisha ka Macy, rudisha ka pasi, usinirudishie yo nyasi. Usirudishie mdosi, kazua kiasi, mpe nafasi. Basi, chati wazi wanikumbusha na nasi. Nafani tumie karatasi, B-O-B-B-Y, na stay fly. Kama sai, no lie, na kula kuku na mayai. Airbnb githurai, mademo ananikumbusha ngamoi. Nikinua rungwa na enjoy.
Walk it up from the top, pop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why, knock on all fours, now bear my report. Alafana irudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.